Matcha Simore Jenay O joli elan o tacciti kadi wenu ndu faade wuro mabbe wardana bofo ina lelna e sekko den o yi holare yimbe be o wi bofo
bandam wondu e ciusal bakatuji ma jafa
e on saha godi sariyankobe wonbe e wiyondirde
o gorko nana yelna Allah
o faami miijoji mabbe o wi
holi ko wadi odon jogo di miijoji bondi e berde mon wiide bakatuji ma jafaama e wiide ummoya holi hen ko buri werde kono bele odon ganda bi neddo o ina jogi e aduna baawde yafaade bakatuji bofo ummo jetta sekko ma koota galle mon
gorko o ummi hoti galle mu men den yimbe be jiidum kuli ngoni e yettude Allah sababu ne ko rokki yimbe baawde baade non ko Yesu ummi don yehi wirti gorko beteedo Matcha ina jodi e yobirde juuti wiidum
rew e am
Matcha ummi rewi e makko tagal dum o woni o nyamde e der galle Matcha reddinobe juuti hewbe e bakkadinobe ngari ina nyamde e makko kanko elmube makko farisha en be jiidum goni e wiide almube makko be
holi ko wadi cierno mon ina nyamde e reddinobe juuti kanyum en e bakkadinobe
onani dum o wiibe
wana celludo sokli chafrowo ko nyawdo jehe nyango yon ku dido bindi pirti jidmi ko jogondiron jurum kono wana sadakeji gati addani mi noddude feewbe addimi ko noddude bakkodinobe
e on saha almube yaya battimo namnimbo dum do
holi ko wadi minen e farise en be amin kora te almube mabbe korata
o jaabi be o wi
bele dambobe ina mbawi yunginade tawa jomajo gorko ina wondi e mumen ma saha ar do ittete e hakkunde mabbe e on saha mabbe kor hay goto dakkata fallare hesere e wutte kiddo den fallare hesere nde nyortat wutte kiddo o cekol gol beydo te kadi hay goto lowata ndiyam resen kesam e sumal leji kiddi den di pusat ndiyam resen dam rufa di mbase ndiyam reseng kesam lowete ko e sumalleji kesi mbele fof ina fandine
do halanta be din kongoli do gardido batirde goto yetti dicci e yeso makko wi
bingelam dewel mayi joni kono ar fay magel jungoma ngel wurtat
yeso ummi rewi e makko kanyum e almube mum debbo goto eli nodo ko fotino duubi sappo e didi rewi cagal makko memi cebbal wutte makko ngati kanko debbo o mo wiyanno hore makko
hay so danmi tan ko memde wutte makko mi sellat
yesu yecciti yimo wi
banam debbo wondu e ciusal holare ma dandima
e on saha tan debbo o selli Yesu yetti galle gardido battirde den o yi wuttobe ciorumbe be ina pewni tani wirwirne de te yimbe be ina jirgiti o wi
jalte bol gati suko debbo mayani ko dani
be ngoni e jaldem den yimbe be jaltinama bowal o naati e der suudu he o jaggi e jungo suko debbo he ummi on kabaru sari e diwan he fof no fotiri do yesu yahata do wumbe dido ndewi e mum ina ngulla ina mbiya
taadum dawdo yurba min
den o yettima galle wumbe be battimo o namni dumen o wi
bele odon gongdini boda wayi wallude on
ben jaabimo be mbi
amin gongdini
e on saha o memi gite mabbe o wi
jo on badirane no gongdinirdon ni
done don tan be gumti o totti be yamirore tinde o wi
kedo de no moddi hay goto fotani nande dum
den ne dey be njaani inde makko e on diwan fof no fotiri den be njehi o addana kadi gorko goto muumo molaado seydaani de o riddi seydaani o tan muumo o woni e halde diddal ngal fof jagga kawisa woni e wiide
ko wayni meeda yede Israila
kono farise en be kanyumen goni e wiide
ko mawde seydineji o riddirta seydineji di
yesu naati saare yo saare wuro yo wuro ina jangina e der battirde ina yeena kabaru moddo patudo e laamu Allah o kadi ina seldina kala nyabbuli e kala rafiji de o yi yimbe be berne makko heewi yurmede faade e mumen ngati ko be faynobe te be ngala ballo be bayno kono baali di ngala gayna ko ni e on saha o wi almube makko be
gese de moddi kono soñobe kewani nden non nyaagode jom gesa o yo beydu soñobe